Sasa una nini manini, uchoyo ukome. Peku peku, nidondoshe polini, na mipa sinchome. Kwetu maji mengi ya nini, nipe matone. Kisha tinshe kipiga pasi.
Hola, hola.
Tafuta kiko hiko wapi.
Chuma chuma dede de.
Wakiuza siso uza gati.
Chuma chuma dede de.
Kuko dhambi mwiko sipataki.
Chuma chuma dede de.
Siba mwanzo mwisho achipati. Agagai acha wapunje nazi mwagaranyo.
Ola ola.
Wenjiroge na pia uzazi pia zaramo. Ale sakata. Isaka tue, sakata.
Your love would shock me like kai kai. It is hot to come my mind. It's so funny fun alone. Horrible do yalele.
Isaka tue, sakata.
Comic Slicer.